faka ya nitatakasika. Naamini hakika iko siku itafika, kumbe mnazo nipaka ya nitatakasika. Wayanonge sitoweka.
Thank you.
Thank you.